Romafo ti abiesa. Afei dan na Yudani anya abroso. Anaase twetietwa ho mpaso ne dan. Edoso akwanhuru nyinaa mu. Nya edi kan ne se wode Nyankopon nsem ahye won sa. Na se ebinum anya ani e. So won gya won nye ni no bema Onyankopon gidi adan hunu. Dabida. Na mum ma Onyankopon nye onokwafo. Na onipa biara nye otorofo sene awa akira osi
nea ebeye na wadi bem wonse mu na ubu aten a wadi nim
na se yentia a yentie yi na eyi nyankopon twene no kira yebeseden nyankopon ntia se ode abufu ba yen so ana meka no nipa mu dabida se te sa anko nyankopon bebu wiase aten den na so nyankopon no kware de adimro so matru mu ko na nuanyam mu a ade na woda so bu me aten se odeboneafo na enye se nea woto yen so na nipa bi ka se yesi moma yenye bone na papa mra won na won atemu tiepe ende na eden so yesin yinom yensin won kra na ye de kansem no achechire yudafo ne helafo nyinaa se wose bone ase sani awa akira osi
otrinini biara ni ho obiakopon ni ho obiara ni ho a oyɛ obadwema obiara ni ho a ohwehwɛ onyankopon akikwan wonyina aman wonyina apro obiara ni ho a oyɛ papa obiakopon ni ho won mene wayɛ oda a abue wode won tekrema daada nwurutua bɔre wo won anofafa ase no mene ade wemene ahyɛ won anumma wan nan ye hare moje hwiegu ho pasaye ni amani hunu won akwan mu na asomdwe kwan de wonnim onyankopon suro biara ni won ani so
na yenim se bri biara mrase no eka kire won a wowo mra no mu na waamua obiara ano da biase nyina aba onyankopon atemu ase efise warimfi mra nwuma mu mu ohonam biara bem nanim na mra so na wonam hu bone yiye na afei wakwati mra ayi nyankopon twene adi eho adanse na mra ne adiifu di na eyo nyankopon twene a enam Yesu Kristo hu gidi so sen won a wagye di nyinaa mu no na eba won nyinaa so na nsune biara ni mu efise won nyinaa aye bone na nyankopon anunyam abɔ won na wade ne dom nam ogya ewo Kristo Yesu mu no so bu won bem kwa ono na onyankopon de no asi ho se mpata de ne mogya mu na wafa gidi so agye no no de akyere ne trene ne bone a waaye kan no twa a wama atwam onyankopon bu aseto mu no nti na ode akyere ne trene no ebri yi mu no no ankasa atie na wabu nea ofi Yesu hu gidi mu no nso bem ama wate abi afei ahohoaho a wo he watu anu afim enam mra ben so nwuma de so daabi na mmom enam gidi mra so enti na yebu se wakwati mra nwuma de gidi na ebu onipa bem so onyankopon ye yudafo nko de so onye amanaman mufo nso de bi ampa oyɛ amanaman mufo de nso se ete saade a na eye onyankopon kura a ofi gidi mu bu twetiafo bem no ara na onam gidi so bu mom no to bem ende na ye nam gidi so tie mra no ana dabida na mom ye ma mra no ase atim